making original alongside Etiret with a new style. To whom it may concern, Zapro.
You're in
touch. Mukazi kwe,
why you don't have a chance? Mukazi kwe, why you don't have a chance? Mukazi kwe, rumoja kunkabira nyawe. Balo kuchuko anyawe, mino more mino paro anyawe. Balo kuchuko anyawe, mino more mino tamo.
When I remove, waziru kanondeka, naikati na funyemo, yagarokome onyawo, naisi kweta ganyawo, gendo no nyomulala. Uwele na ye, kwa wali olo uoza, uwe mulunja singa u, na ye ngate, wali we limba. Abakaza wa singa, wali mutu limba, nti mutu la vinga, na ye ngate, mula vinga sende za fe. Hati wale melilo, yagarokome we wangi. Kubanga na funa kapote bakusinga mirundi chikumi. Gendo kole biyole kankole vyange. Abasaja watalawa baka mawa singa atenga mwe gasia. Kubate mku mirembera novo funya msaja mwabu kumirembera. Kubanga nchato manya hivindu vinzo chuka.
Mukazi kwe, wayono na chansi yo mukazi kwe.
Rumoja kumkabira mukazi kwe. Wayono na chansi yo mukazi kwe. Rumoja kumkabira nyawawe. Balo kuchuko anyawawe, mino more mino paro anyawawe. Balo kuchuko anyawawe, mino more mino tamo.
Ande neno ni atieke de kwa yore tamo mire doge bine tukiwia. Naya lare koma twal pache koma twal kashia. Doge wore sham kuchi, mea mito mia twale. Aol ki mame mio, nenka chente die. Tue tiengera, man chente pe, itenya. Mantia mo chakaduko, in bene chakaduko.
Ikari wa mini chance, ikwero di kwere. Mani tamo itu kwere, kere kukwoni. Mbea kukwone, kuza mini chance, ikwero di kwere.
Kashia, doke wore shampuchi. Mbea mito miadwale.
Wacha mimi, sasa nimepata pesa, unataka rudi kwangu. Wacha nikwambie bibi, sikupendi bibi. Ndio daftari mwingine, wacha nikuwepa. Saura alikuwa na fikiri, wewe ndio una shida dunia. Wacha nikwambie, wewe ni bure. Nimepata penzi langu, mwenye na shida wewe, mara 100. Mabibi zote, msikilie mimi. Safari ni ndefu, msimdharau watu. Wacha niambie, nyinyi mabibi zote, ati dunia hii